The voice of Balozi, Ezra K, Bata Gillette Angolo, resident ya Best Aware Community, Babu Raz in Finland, The Upendo Crew. Nipandisha sira na kuishusha kama yeye. Aliyekuwa mshauri wangu ni yeye. Today nakosa tawaku tuma nifoke. Rudi penzi nakuwaza sana. Ni kweli kuna mara nilisahau thamani yako, lakini leo nakuhitaji kama mgonjwa anavyohitaji serumu anapokaukiwa na maji mwilini. Hey, yeah. Sakina Ramazani Eve, Chantal Modeste Mulasi, Bavure Shiri.
Pilipili Anita Zini d'America Asumani Songolo Lete.